Gavumenti eyina essuubi nti abali mu kisaawe eky'obuyiiya naddala eby'amasanyu n'obuwandiisi bakukunganya obuwumbi buli mwaka olw'emiganyulo okuva mu buyiiya bwabwe eri abantu ssekinnoomu. Kiduwidde Paalamenti okuyisa ennongoosereza mu tteeka erya Copyrights and Neighbouring Rights 2025 olw'okusobozesa bannabitone okufunanga ekibagwanidde okuva mu buyiiya bwabwe. Minisita Mbeezi w'obuwangwa mu Ministry y'ekikula ky'abantu Peace Mutuuzo agambye nti bazimbye enkola ey'omutimbagano egenda okulondoola abanaakozesa ebiyiiye by'abantu naddala ennyimba kiwa abantu omukisa okuganyulwa mu ntuuyo zaabwe.